This is the vampire, Mr. Frosty alongside Bob Joe from the Jungle Wolfman. This is a reggae champion alongside in a badass of your daddy and the bumbo killer and the pussy one. Oh, this one, oh, money is a chop and it's everyone. Oh, man, listen to the fire.
Siku deyo abana yogera mutandike balake chitu abana mpaka nyanja kalamu wakane sinja kuminga abange chechu. Siku deyo abana yogera mutandike balake chitu abana mpakire mikono wakulu balako mulilo abange chechu. Waliyo bano bafokine feke gayisa venyu mya mubeba nina maswaka bafimba bimba tubayita banene na yenga wa basibabe wandi ulosi mina shanga sana wajamene nekajipiga sana wajamene nekajiuliza sana lakini nekajiuliza sana yena wonge ya ni ya piga kisogo wowo ni ya piga kisogo ulosi mina shanga sana wajamene nekajipiga piga wajamene nekajiuliza sana lakini nekajiuliza sana yena wonge ya ni ya piga kisogo wowo ni ya piga kisogo. Abana yogera mbe makola bitono mbe matamanya tebisera biita mbe bantu bafi bafana ya gamba kuwanyira wano na furukireyo zijukira lulirwe natandika manji manji gabanjo gerera abandi ne bansekerera choka nebe jeregera baita keyo nebe lozoleza bie mongera bikubankona yenye nasema hainusu kama wanasema ni maneno za Gambeu, au wanavimba na upepo siwaitiki wala siwajibu wacha waseme ni maneno zao wacha waseme wacha waseme wacha waseme ni maneno zao. Bisera bya wenga sijadilina bogera binji neba kola bitono neba tamanya te bisera biita bebantu bafi bafana ya gamba kuwanyira wano na vurugireyo kulo simbi na shanga sana wajameni nikajipiga piga wajameni nikajiuliza sana lakini nikajiuliza sana yena wonge yani ya piga kisogo.